This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi ni Edirwe mubasuhuza hano kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kaze mu kiganiro muri isanga kibaha urubuga rwo kungurana ibitekerezo n'abatumirwa bacu ku ngingo zitandukanye zireba ubuzima bwanyu bwa buri munsi mu Rwanda hamaze kuvuka kompanyi y'abasore b'ibigango bishize hamwe bagamije gukora imirimo itandukanye irimo kurinda umutekano kano wabantu mu birori ndetse no mu bitaramo bitandukanye intego yabo ngo nukwihangira kazi gashobora kubabeshaho muri iki gitondo kuri telefoni kuva Kigali mu Rwanda turi kumwe na bamwe mu batangije iyo kompanyi mu gutangira nagira ngo batangire batwibwira mpereye kuri Kanimba
yene twa Kanimba boss akaba ari ndihagarariye BKGA Rated tukaba twarikize hamwe n'abagenzi banjye n'ibyo bazanye icyo gitekerezo cyo kuba twakora kampani ishinzwe security ama event atandukanye.
Bwana Kanimba ikaze muri studio za radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Edirwe makwishikwatira muri kiganiro cyawe.
Nanjye bakaba banyita Mushumba David n'abandi vice president w'iyi kampani BKG. Urakoze cyane Bwana Edi kuba udatumye muri kiganiro.
Edi urakoze cyane kunyitira muri studio banyita Soma na Samu nkaba ndi umuvugizi wa BKG.
Urakoze cyane Samu nawe kuba wemeye kugira uruhare muri iki kiganiro. Mu gutangira nagira ngo Bwana Kanimba niba watangira utubwira amavu n'amavuko y'iyi kampani yanyu cyangwa se iyi sosiyete yanyu.
Kuvuga ngo amavu n'amavuko y'iyi kampani ubundi imbere twakoreraga mu kavuyo ugasanga n'ubundi iteka nitwe bigarukamo nimba atari njye ufite ikiraka gifite David cyangwa se gifite Sam cyangwa gifite abandi bagenzi bacu tutabashije gutumira muri kiganiro kuko bari muri gahunda zitandukanye rero nibwo nafashe umwanzuro ndavuga se ko batwambura ibitaramo biba bigahomba twe tukabigenderamo akazi kacu twagakoze nka leta tugakora kampani tugakorera mu muco nk'uko leta yacu bidutegeka kwishyiramo nk'urubyiruko tukazaba dukora ibintu biri official tugasohora amainvoice tugakora kontra n'ubundi kubinari byacu tubigarukamo bikazadutunga n'azaza hacu kuko turi kurangiza amashuri kandi akazi ni ikibazo mu gihugu ubwo rero nazo nicyo gitekerezo muri bagenzi banjye.
Bwana Mushumba David Kanimba amaze kumbwira ati mbere yuko mwishyira hamwe habagaho gukorera mu kintu kimeze nk'akavuyo ndetse rimwe na rimwe mukahombera igitekerezo cyo kwishyira hamwe wowe wabitewe n'iki?
Igitekerezo nabitewe n'uko bagenzi banjye bangejeje igitekerezo kizima cyo kwishyira hamwe tugakora ako kazi tugakora nk'umwuga wacu udutunga. Bangejeje icyo gitekerezo nanjye nacyakiriye babwira ko icyo gitekerezo ubundi tusize impamvu tutari twaratekereje kera kuba twarishe nsanga ari igitekerezo cyiza. Nanjye nungamo ibyanjye mvuga ko icyo gitekerezo tugomba kugishyigikira kuko no mu gihugu cyacu muri iyi minsi abantu bagomba abasore bose cyangwa se urubyiruko rugomba kwihangana imirimo kuko twahise tugira icyo twishyira hamwe twese kugira ngo dusenyere umugozi aka kazi kacu tukagire umuzadutunga ugatunga n'imiryango yacu. Nanjye nuko icyo gitekerezo cyanjye zanda cyishimiye.
Sibomana Sam, nawe wari usanzwe ukora aka kazi?
Kanimba boss yakingejejeho tubona ko kwizo nzira nizo kandi tugendera kuri yahame bavuga ko abasenyeye umugozi umwe nta kibananira. Kumva ibyo bintu twishyize hamwe tukabikora tugomba no kubikora tukabigira professionnel ku buryo n'abazaza nyuma yacu bazaza binjira muri ako kazi bitajagara yari ibintu biri ku murongo. Umuntu yumva ngo umubouncer akumva ko ari umuntu ufite agaciro kandi nawe bitewe n'ibintu akora. Barabimbwiye rero mbyakira neza numva nshobora kujya mu mubare w'abo bantu bashaka kwishyira hamwe bagakora ikintu gifatika nanjye ndabyakira.
Bwana Kanimba watangiye uvuga ngo mutarajya hamwe mwarahombaga ugasanga mugiye gukorera abantu akazi ntibabishyure. Ese kuba noneho mwarashizeho iyo sosiyete niki bizahindura kuri abo bantu mwari musanzwe mukorana ugasanga babambura? Niki kigaragaza ko ubu ngubu ibyo bikorwa by'ubwambuzi bitazabaho?
Duhere aho twakoze kampani yacu tumaze gukora nk'ama event agera kuri 5 ariko ubona yuko gahunda kuko yahindutse kuko mbere twahembwaga na nyuma y'iminsi ibiri ariko ubu dukora kontra amafaranga igice bakatiduha mbere yuko event irangira yarangira amafaranga yose agasohoka ugasanga no kuri salari twafataga byarazamuye ugasanga ka kazi gafite noneho icyo katuma ari kagaragariza buri umwe uri muri kampani ko kampani ifite ahazaza hawe heza.
Bwana Mushumba ubundi abakiriya banyu ni bantu ki
bakunze cyane kumva icyo kibazo abakiriya bacu ni umuntu wese ushobora kuza kuko nishi ashaka kuvuga ati nje iki gihugu wenda nyemeye umuntu wo kundinda mu rugero adakomeza adakoresheje kuko n'ubusanzwe dufite umutekano akaba avuga ati ndashaka umuntu ngadinga ku giti cyanjye atari umuntu wundi gukoresha intwaro kuko twebwe akenshi impamvu twashyize iyo kampani yitwa ngo bodyguard ni ukuvuga ko umuntu ugadinga akoresheje umubiri adakoresheje intwaro iyo ari yo yose so ni ukuvuga ko abantu abakiriya bacu bose kugana ni umuntu ushobora kuba afite ikirori cyangwa se umucuranzi runaka akaba ashaka abantu bamurinda mu kumurinda yirinda kugira ngo abakiriya batadusagarira cyane no kumaza night club barizo utubyiniro twa nijoro kuko akenshi umuntu yasinze nijoro banyweye batakontrole nicyo gituma abantu bose ni abantu b'abakiriya bacu bagenda batugana bitewe n'ibintu bagenda bahura nko mu mabuwate cyangwa se mu isi mikuru runaka n'umuntu ku giti cye ashobora kugira umunsi mukuru akavuga ati ndabakeneye ndashaka ko muma nk'abasore nka batatu ankorera umawutsa iwanjye mu gihe kingana gutya na gutya tukaza tugakora nawe koza abakiriya bacu nuko baba bateye
bwana Sam Sibomana umuntu arebye amafoto yanyu agaragaza ko muri abasore b'ibigango abasore b'ibikwerere abasore mukomeye ese kugira ngo umuntu yinjizwe muri kampani yanyu ibyo biri mu bisabwa
urakoze di kugira ngo winjire muri kampani BKG nibura bisaba kuba uri umuntu ugaragara ko uri igikwerere nk'uko wabivuze hejuru cyangwa se ubona ko ufite imbaraga wateruye icyuma koko bigaragara ko n'umuntu akubonye uhagaze ahantu nk'ubuze ikintu abibona kuko ushinzwe umutekano nta n'ikintu yagukoraho icya kabiri ni ukuba ufite amashuri nibura waragarukiye secondaire kuko dufite abakiriya benshi abanyamahanga abanyarwanda impamvu twagendeye kuri ibyo ni uko ntabwo umuntu azaturuka hanze avuga igifaransa cyangwa icyongereza yaguhaye akazi ko kumurinda ujye umucira amarenga nibura niyo mpamvu cyatumye tuvuga ngo dufatire kuri bode side yo mu wa gatandatu buri muntu urangije umwaka wa gatandatu abazindimi nibura ashobora kugendana n'umuntu bakaganira akamuyobora ariko ikindi nanone twibanzeho cyane mu rurimi rw'amahanga nibyo bita physical appearance ukuntu agaragara nibura ko ushobora kumubona ukavuga ati uyu muntu koko ashinzwe umutekano haramutse yagize n'ikibazo hano nibura hari icyo yakemura
Shuti muduteza amatwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri iki gitondo turi kumwe n'abasore b'abanyarwanda batangije kampani igizwe n'abasore b'ibigango Bwana Mushumba hari abavuga ko uyu murimo mukora bidasaba guterera ibyuma bidasaba kuba ufite ibigango cyangwa se imbaraga runaka ahubwo bisaba ubushishozi no gutekereza abantu batekereza gutya mwababwira iki
abantu benshi niko babitekereza ko abantu bagashinzwe gukora uyu murimo w'ubodyguard ko bidashobora gutera ibyuma cyangwa iki ariko niba cyabo baba bibeshya kuko mu by'ukuri ni ukuvuga ngo iyo ugiye kugadinga umuntu icya mbere ugomba kuba ufite tekinike icyo ni cyo kintu cya mbere noneho ikindi cya kabiri ugomba kuba uri umusore physical umuntu akubona igihagararo cyawe nivuga ngo umuntu niba atakuzi akakureba physical akareba n'ukuntu uteye warakoze n'imyitozo kujya muri gym kuri ibyuma ukaba ufite na technique yawe yaba kungfu yaba shotokan cyangwa se boxing nivuga ngo ibyo bintu bifite noneho ukaba ufite na bwa busore bwa n'igihagararo cyawe physical ku buryo umuntu yakurebeye kure mu by'ukuri agutinya atarananamenya n'akazi ukora akakurebera kure gusa gahita ngo atise uriya munamuhera duhereye nk'abantu b'abacuranzi bagiye bazi inaha bagendaga bazana aba bodyguard babo nk'ingero twavuga ba P-Square uretse nk'umusore bari bari kumwe yari umusore ku buryo abantu kugira ngo barebe abacuranzi barangaye wa mu bodyguard wabo bitewe n'ukuntu yari ateye urebye mu bodyguard Shen Paul yazanye ni umuntu ureba nawe ukamutinya utarakwegera nicyo gituma tuvuga ko biragisaba nicyo kintu cya mbere gikonta kuba uri umusore wabyize wowe warakoze iyo myitozo yo guterura ibyuma kandi ukaba uri fizikare muri wowe umuntu ufite niyo tekiniki yawe isanzwe waba ufite na ekarasiyo bikaba akarusho kuko uzi ukuntu wikontorora uba warabaye na sosiyete zitandukanye. Nicyo gituma rero twebwe umuntu wese uje muri kompani yacu bikegere nizo kondisiyo tureba, icya mbere tureba igihagararo cyawe, tukareba nivo de tide, icya gatatu tukareba tekinike ufite.
Tekinike ufite Bwana Mushumba David, izo tekinike muheraho ni nk'izihe?
Ya mbere ndavuga boxing.
Ubwo ni ukuvuga iteramakofe?
Iteramakofe mu Kinyarwanda. Kuba wenda warakinnye nka za Shotokan bibaye byiza, noneho ukaba uri umusiporutifu usanzwe bano akrobati warakozeho imikino y'ingororangingo, usanga kenshi ari byiza cyane kuko biradufasha. Na cya kintu ni ukuvuga ngo iyo urangije gutera bya bintu ukajya mu kwigorora ugakora stretching ukigorora umubiri wose, usanga uhagaze neza nta kibazo ufite. Ikibazo tuziya abantu benshi bazi ko umuntu uterura icyuma ngo ni umuntu uhagaze gusa umeze nk'igistati, utanyeganye ugasanga ngo afite gusa yaramenyere guterura ibyuma nta yindi tekinike afite. Ariko mu by'ukuri Bwana Edi icyo kintu baribeshya cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ukora iyo myitozo ahubwo abayikora ni abayikora nabi. Ariko mwatwe muri kampani yacu ni ukuvuga ngo tugira abatoza badutoza izindi tekinike, tukaterura n'ibyo byuma, kandi tugakora n'iyindi myitozo ijyanye nko kwiruka, ibintu nk'ibyo fizika bisanzwe buzima bisabwa.
Bwana Sibomana Sam Mushumba avuze zimwe muri tekinike mukenera kugira ngo umuntu abe yaba umunyamuryango wa kampani yanyu. Ese mwemezwa n'iki ko umuntu izo tekinike zifite?
Mbere yo kugira ngo tukwakire, kuko tuba dufite abatoza badutoza imikino itandukanye, iyo teramakofi, karate, turabanza tukaguha ukwezi ko kukwiga, tukareba se uko ibintu watubwiye nibyo, tukaguhamagara tukajyana mu mwitozo nimba ari box tugiye gukina, tukajyana tukareba ese nimba ari watubwiye ko ari ubashije, tukareba se kuko nimba uyizi, watubwira kubashije karate tukajyana, nabwo haba harimo n'abakina karate tukajyana tukajya muri iyo siporo tukareba tukakora essayage tukareba se kuko ibintu watubwiye urabyujuje. Tugwa essayage y'ukwezi y'ukwezi kurangiye tuba tumaze kumenya ese kuko ibyo bintu watubwiye waje tubwira utwezeza urabishoboye, nibwo tukwemera kuba umunyamuryango wa kampani yacu. Ariko iyo dusanze utabyujuje urumva ko kuko utabyujuje ntabwo winjira muri kampani. Urakoze cyane.
Bwana Kanimba, hari umwe muri mwe wigeze gukomoza ku kintu cy'uko u Rwanda rufite umutekano uhagije ku buryo rudakenera abantu barinda abandi, ibyo byo mubona bidatera ikibazo kugira ngo mube mwashobora kubona abakiriya?
Ndakumva ibyo uvuga ni ukuri, igihugu cyacu tuzi ko gifite umutekano uhagije, ariko rimwe na rimwe biba bikenewe. Urabona nk'abari abazungu baza nka za Serena, aho niho hambere twadukoze dosiye yacu tukimara gukora kampani, baba bakeneye gutembera igihugu, aba ari abashyitsi bwa mbere kugera mu gihugu, abo ngabo baba bakeneye wa muntu wo kubatembereza w'umusore ubarinze. Ibintu biba bikenewe rimwe na rimwe ako kazi karaboneka, uretse yuko katari akazi gahoraho, kuko nibwo turi kwiyubaka nibwo abantu bari kutumenya, ariko nyuma yuko nka nyuma y'igihe nk'umwaka abantu bazaba bakumenye amasoko azaboneka.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iki ni ikiganiro muri Isanga, aho twungurana ibitekerezo n'abantu batandukanye ku bintu bitandukanye. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'abasore b'abanyarwanda batangije kampanyi ishinzwe kurinda umutekano mu bitaramo ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi. Hari abatwandikiye bifuza kugira icyo babaza aba basore. Ananias Rukundo aragira ati: batubwire igishya batuzaniye. Bwana Sibomana Sam, wasubiza uyu mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda iyo wumvise abantu babonca bumva ko ari abantu batize bari aho bahagaze nk'igisitati nk'uko mugenzi wanjye yabikomojeho hejuru, ariko ibintu tubazaniye ni ibintu biri professionnel. Nimba tugiye gukorera akazi umuntu tugakore neza kandi nk'uko bikwiye, amasaha nagera twavuganye yo gutangira tube duhari, amasaha yo kurangiza akazi tuvugane n'umukoresha, niba ngombwa yuko birengaho azatwishyura ibyo bita overtime, amasaha y'ikirenga. Ni ukuvuga ngo mu bundi mu buzima busanzwe tutarishyura muri iyo kampani, ntabwo amasaha y'ikirenga twayishyurwaga, twapatanaga ikiraka mpaka igihe kirangirira, niyo cyarangira mu gitondo upfa kuba wemeye ko ugakora. Urumva rero igishya kirimo nasubizwe mu mudukurikiye nuko ibintu tugiye gukora none bitandukanye n'ibya mbere ari ibintu dushaka kugira ibintu biri professionnel rakoze cyane edi
rakoze nawe Sibomana Sam undi mukunzi wa radio y'Ijwi rya Amerika witwa Semana Ismaili yagize ati ndashaka kubabaza bisaba iki ngo umuntu abe umubouncer ngira ngo icyo kibazo mwagisubije undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika witwa Dusabe Elijah yagize ati yemwe ubushomeri si ikintu rwose kurya bwagwiriye mu Rwanda ngaho nibihangira akazi nababwira iki amahirwe masa ngwe se koko gushinga iyi company byaba byaratewe n'ingaruka zo kubura akandi kazi mukora undi muntu wabajije ikibazo nacyo kijyanye n'iki no witwa Glalak akababaro wagize ati babitewe no kwiyumvamo imbaraga no gukunda akazi kuko karimo inyungu cyangwa n'ubushomeri no kubura ibyo bakora ndagira ngo bwana mushumba usubize iki kibazo hanyuma nabagenzi bawe baze kunganira mwabitewe n'ubushomeri
mu byukuri gukora aka kazi ntago byatewe n'ubushomeri kuko nange ubusanzwe ndi umutekinisiye nari nsanzwe nkora nari mfite uruganda nkora mu maintenance ariko aka kazi ubusanzwe nagakoraga nyuma y'akazi nkora mu Rwanda nsanzwe ndi umutekinisiye no kuva mu kano kazi kubera ko ama agent menshi atangira nimugoroba akazi karangiye najyaga gukora noneho bagenzi banjye nibwo bazi icyo gitekerezo kije dusanga ni ibintu byiza kandi usanga amafaranga tubonamo aruta ari neza ku kazi ugasanga niba ngiye gukora muri agent imwe ushobora kubona nk'amadorari ijana ku kazi neza ku kwezi n'ibihumbi ijana na 150 urumva ko niba mu kwezi nkozemo amayikongemo nk'ibira ka bitatu mba ndi hejuru y'ayo mafaranga ni ukuvuga ngo uwo mukunzi wacu dukurikirana ku gihugu cya Amerika ntabwo gukora akazi byatewe n'ubushomeri nko muri twese hafi na mugenzi wanjye Sam afite na mugenzi wanjye uyu perezida wa kampani nawe afite bizinesi akora kano kazi ahubwo twageze aho tureba harimo amafaranga turavuga tuti iki kintu ntitugihuriza ngo tukagira umwuga twagikora neza ku buryo byo n'akazi nakoraga nahise ngahagarika bitewe n'inyungu ndi kubona muri aka kazi gasanzwe k'ububawusa abantu benshi bazi ko ububawusa ari umuntu gusura aho w'imburamukoro ni akazi keza cyane ni ukuvuga ngo urebye no hanze muri Amerika iyo abantu benshi bakora akazi abantu bagakora karabatunze bo noneho ni mu rundi rwego nicyo gituma natwe twacu twishyira hamwe kugira ngo tukagire umwuga n'abandi bose barungu na bacu cyangwa se abakiri inyuma bashobora kuzajya kugakora bareba n'inyungu zirimo nk'uko abandi bari bose babibona
Kanimba boss aka kazi ntabwo ari ubushomeri bwatumye ukajyamo
ntabwo ari ubushomeri kuko narize ndarangiza nyuma yawo nari mfite iduka ncuruza ibintu by'imyenda kandi bigenda n'inkweto muri Kampala nko mu cyumweru naranguraga nka kane kandi ibintu byanjye bigenda ariko twararebye turavuga ati nanjye byanjye narabihagaritse kuko usanga kenshi abantu baba baduhamagara kudepoza turabakeneye iki ndavuga ariko ibintu bihagarike bitewe n'inyungu mbona muri kampani n'imbaraga ifite n'umugisha Imana yaduhaye mu bintu byacu nk'urugero naguha mu bantu ba kampani yacu batangiye gukora ku maclub ubu arahembwa 250,000 ku minsi 8 umuntu ufata ayo mafaranga ni gake cyane mu gihugu cyacu yatangiye akazi ke nka saa yine akakarangiza saa 11 za mu gitondo urumva ayo mafaranga gukora 30,000 ku joro ni gake cyane bayabona ntabwo ari ubushomeri ahubwo ni ukumenya umwuga wacu yuko tuwukora harimo izindi nyungu bitewe n'ukuntu n'umubiri unatumuna tuba tugomba gukoraho ku kintu gifatika
ntabwo ibyo ntabwo ariko bimeze nkanjye ubwanjye nkazamunkora muri sosiyete ikomeye cyane y'itumanaho bita emutiyeni mu Rwanda ndumva iyo sosiyete imeze ikomeye kuvuga ko ari ikibazo cy'ubushomeri nta ikibazo cy'ubushomeri ni ukuba ukunda ibintu kandi unabireba ukareba kure ukabona ko ibyo bintu ubishyizemo ingufu ukabikorana n'umwete byakugirira akamaro kurushaho naho kuvuga ko umuntu twabitewe n'ikibazo cy'ubushomeri yego mu Rwanda kirahari ariko ntabwo ariyo mpamvu twishyize hamwe kugira ngo dukore ako kazi twagakoze kuko tugakunze kandi tubona viziyo yabyo nk'uko muri Amerika umubawunsa wo muri Amerika ubungubu ni umuntu ukomeye cyane niyo bamubonye babona ko ari umuntu ukomeye niyo mpamvu natwe dushaka kuzamura iyo tara n'umwana uzabyiruka nyuma yacu azajya avuga ati nibura aka kazi kugakora ni akazi kari professionnel atagakiniramo.
Urakoze cyane Sam Sibomana, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwana Mushumba David, ubundi iyi kampani yanyu igizwe n'abasore bangaye?
Kampani yacu kuko ari igitangira amategeko gitangiye igizwe n'abasore 20.
Akabazo k'amatsiko, mwishuza angahe ku munsi?
Kwishuza muri uruhe rwego?
Tuvuge njaho ngaho nkeneye umuntu ndinda ku munsi.
Ni ukuvuga ngo twebwe kontra yacu ubundi amasaha dufatiraho nk'ubusanzwe muri Afurika, amasaha yacu dusanzwe tuzi nakora amasaha 8. Nivuga mu masaha 8 twebwe twishyuza amadolari 100, haribyo 60,000 mu masaha 8.
Bwana Kanimba, hari undi mukunzi wacu watwandikiye witwa Francois Suarez, aragira ati bivugwa ko hari imiti munywa kugira ngo muzane ibituza binini, ese byaba ari byo?
Abenshi niko babivuga, ariko babivuga n'abanebyo ku cyuma. Iyo wakoze icyuma nkatwe twari bato cyane, ariko babigusaba kubikunda ukabikora buri gihe, wanasiba ukumva ko ari ikibazo bikabanza bikakubamo nka droge. Ibyo byo kuvuga ngo hari ibintu banywa, ibyo ntabwo umuntu twahuze ijana ku ijana.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hari undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika nawe watwandikiye witwa Ngoga Louis George, aragira ati ese bazarinda n'imbunda? Nibasagarirwa n'ufite intwaro batubwire uko bazabyifatamo. Kanimba, watangira usubiza icyo kibazo.
Icyo kibazo ko nagisubiza, muri iki gihugu cyacu tuzi yuko ikibazo cy'umutekano rwose ni furu, nta kibazo. Kuvuga ngo tuzarindana intwaro, ibyo byo biri kure mu masezerano twe dufitanye n'igihugu cyacu. Twe turindisha umubiri wacu bitewe na exercice tuba dufite z'umwitozo twakoze, ariko intwaro sinamubwira ngo ni nona, ibyo byo ntabwo bizashoboka rwose. Tuhagarariwe n'umuntu ufite imbunda, ndizera yuko muri metero 10 zose niwaba umupolisi cyangwa umusirikare hafi yaho ubujya hafi igihugu cyose, ibyo ntabwo bizabaho rwose.
Nshuti, muduteze amatwi, turi hafi kugera ku musozo w'iki kiganiro cyacu muri Isanga cy'uyu munsi. Mbere yuko dusezeranaho, ariko nagira ngo buri wese agire ubutumwa ageza ku batwumva, cyane cyane buvuga aho mwifuza kugera, tuvuge mu myaka 5 iri imbere. Mere kuri Bwana Sam Sibomana.
Ndi urakoze cyane ko kumi jambo. Ni ukuvuga ngo mu myaka 5 dufite gahunda yuko nibura ikintu umuntu bita umubawunsa, ukora umwuga wa bodyguard, urinda umuntu ku giti cye, atari ibintu umuntu azajya apfa kubaho ubukira avuga ngo ndajya muri ibi ngibi ngo ndajya gukora ububawunza, atari atabifitemo ubuprofesiyoneli, atabifitemo umwitozo, atagaragara umuntu kuko ushobora umutekano w'umuntu. Kandi twizera yuko bizagera kure tukagera no ku rwego rwa Amerika. Amerika nkomoje ku muntu hejuru ugeze kuvuga ngo ko mu Rwanda hari amahoro, abo bantu biyumvisha ko bazarinda iryo soko ryabo rizaboneka. Na Amerika bafite umutekano ukomeye cyane, ariko abo babonsa barahaba kandi barakomeye. Natwe rero tufata yuko muri iyo myaka 5 tuzaba tumaze kugera ku rwego rw'ababonsa, nk'uko babona ababonsa bo muri Amerika kandi babifite uburenganzira. N'izo mbunda bitewe n'ukuntu tuzaba dukora na leta yacu nibona, kuko tuzikwiriza uburenganzira zanadutunze.
Imyaka 5 yituri imbere ni byinshi tuzaba tugezeho, ku buryo turashaka kuzubaka iyi sosiyete yacu igakora, ku buryo bizagera mu rwego abantu bazajya baza kudepoza buri muntu wese, yaba abatukiri inyuma barumuna bacu bajya bavuga ati nibwo yize akarangiza kaminuza azajya avuga ati jyewe kora hariya kazi bitewe n'ukuntu agakunda noneho nawe, kuko azaba areba abo n'ukuntu bake babayeho neza, buri muntu wese azajya avuga ati nanjye ndashaka kujya gukora kariya kazi. Abantu bose ku buryo bazajya bagira ishyaka ryo kuba bavuga bati tugiye gukora umwitozo, ibyo ibintu bisabwa muri kariya kazi turabizi, baragiye ku buryo nabo bazajya bakunda ku kazi. Mbe twanashishikariza urubyiruko rwose ko kano kazi uko bagafata agakera ariko bikimeze, ni akazi kagiye kuba akumwuga nk'uko twabitekereje, kandi turashaka mu myaka muri iyo myaka tuzaba twariteje imbere ku buryo urwego tuzaba tugezemo yaduhemba umuntu nigo ya ifeti yaba itaraboneka cyangwa se yaraboneka cyangwa se hari ibiraka bitaraboneka ariko azajya amenya ati buri kwezi ndahembwa nk'uko abantu basanzwe bafite akazi bahembwa barindiye umushahara niyo viziyo yacu dufite ikindi bwana Edi nashaka kugira ngo ngufaze hari ikintu wambajije kijyanye no kunoza kigere n'ibiciro ibiciro nari naguhaye biriya ni ku munyamahanga ari ijana aho ku bijyanye n'amasoko yo mu Rwanda umuntu uwo ari wese w'umukiriya yumvise igiciro ngo yikanze araza tukanegosiye habaho ubwumvikane ku mukoresha ku buryo amafaranga aragabanuka uwo ari we wese yaza akisanga taza kumvise igiciro cy'amadolari ijana bakumva ko gihafite cyane murakoze cyane bwana Edi kuba mwabitiye muri yanyu
urakoze cyane nawe mushumba Davide bwana Kanimba boss ni wowe watangiranye igitekerezo cyo kugira ngo mube mwakwishyira hamwe mukore ishyirahamwe ry'abasore bafite ibigango ese kugeza aya maginga ya aho mumaze gutangiriza iyo societe yanyu wavuga ko isomo mwabikuyemo ni irihe ni hehe mwifuza kuba muri mu myaka 5 iri imbere
somo twabikuyemo ikintu cy'ambere nuko nabyishimiye yuko abantu babyakiriye tujya muri RDB wasangaga ababyeyi bose abasore batugana ati ibintu mwakoze ni byiza cyane nimero zanyu ni izihe ese mu bukwe tubatumiye mwakorera ngahe nyuma nibwo twanarebye turavuga se ko turi abasore washyiraho bashiki bacu tugashyiraho protocole ubu nawe turayifite abakobwa nabo bazi icyo bakora barangije ishuri noneho njye nakubwiraga muri iyo myaka 5 warumaye ahubwo njye nyuma y'umwaka bishobotse edi twazagutumira turonshinga kampani yacu izakora ikintu gikomeye cyane Nyagatare nadushoboza akatugezayo agakomeza kuduha timuwaka tugashyira hamwe dukomeje gukundana nk'uko tubitangiye twazakora ikintu cyiza cyane kandi turateganya no kubaka jimu ya kampani imeze neza cyane hamwe iba kampani ifatika umuntu afite akorera umwitozo duhurira hamwe umukoca ibintu biri officially buri muntu wese abonera uko akabona ko dufite icyerekezo kizima
murakoze cyane murakoze namwe nshuti mwari muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi nahakirangiriye nagira ngo nshimire cyane abatumirwa bacu bwana Sibomana Sam ndagushimiye cyane
urakoze bwana Eddie
mushumba Davide nawe ndagushimiye cyane
nange ndagushimiye bwana Eddie ko wadutumye muri icyo kiganiro kandi tushimiye n'abadukurikiye bose
Kanimba boss nawe wakoze kugira uruhare muri iki kiganiro
bwana Eddie ndagushimiye cyane sinabona uko ngushimira rwose uradukore cyane nk'urubyiruko akantu nako karadufasha cyane ku bantu tuba tutabasha kwigerera nkaho babamenya ibyo dukora bamenya inyungu zacu n'igihombo kiva mu kazi dukora
murakoze namwe nshuti mwari muteze amatwi iki kiganiro hano Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mugire umunsi mwiza
I'm not
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi.